xarunteedii bixinta caafimaadka ee suuqa xoolaha, taasoo muddo sannado ah gacanta ku haysay hay-adda IMC oo wada shaqeyn dhowla leh wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya. Ujeeddada kormeerka ayaa ahaa sidii dib loogu howlgelin lahaa xarunta, maadaama muddo ay gaab ku jirtay isla markaasina ay ku xiran yihiin bulsho badan. Mas-uuliyiinta wasaaradda ayaa kormeeray dhammaan qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay, iyagoona warbixin ka dhageystay madaxda iyo shaqaalaha xarunta.
Shaqaalaha may go'aanseen IMC voluntary ka shaqeeyaan haddii wal isbedelaan iyo haddii wal nisbedelnaba, maadaama ayo bulshada ku dhaladeen mas-uuliyad ku saaranta in adeegyadii hore in socday oo caafimaadka hayaan iyo sii wadaan. Wasiir iyo agaasima maysiin sheeg faday, dhammaan bahda maysiin sheeg fadayhi. Shaqaalaha IMC may go'aansadeen in iyo dhiibaan korontada iibiyo ka baxa fadi xaruntan intiyo sii rogaan, maadaama ayo bulshada ka shaqeeyaan siyatan iyo mashaari ka qaadayaan, taasna amaan ibogaadin oo aanan jeediya waanan ka mahadnaqow iyo aan kasi in ay tasadaqe iyo in waliyo qaadeen in bulshiyitiyo ka naga. Sidoo kale xarunta ma haystay supply on keraan ka filan 3 bilood sida agaasima aan hore in ka wareejiyey waana la wadaagi. Insha allah xaruntana ma haydoonta xarun si toosa wasaaradda caafimaadka hoos ku hayso wasaaraddana maamulaaso. Marka kolley aan dooga intaasa ka koobe, sida horey lin ogaayey xaruntan dadka in shaqeeyo dad deegaanka dhaladi hayaan, haddii IMC funky in whitene haddana may go'aansanay in xarunta in hirnaane hore lin si shaqeeyo shalay sabti kaayta dib aan furnay, mayna ka shaqeyn doono jadwalka wasaaradda oo ah horey mayna ka shaqeyn jirnay axad ilaa iyo khamiis, laakiin jadwalka mayna ka shaqeyn doono sabti ilaa iyo khamiis ka shaqeyn doono oo ah jadwalka wasaaradda caafimaad koonfur galbeed. Marka insha allah kulli aan warkay intaas ka koobay marada saddexaad farxada in ate in isna maamulka in kasaay wasaaradda caafimaadka tii hanay booqtan marada saddexaad dhawaad idana maasin.
Kormeerka uu ku socday wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Xuseen Maxamed Daahir ayaa ka warbixiyay sida ay muhiim ugu tahay xarunta bulshada xaafada.
Madaxa IMC ee koonfur galbeed iyo shaqaalaha u imaanay xaruntan caafimaadka iyo dhalaanka hooyada oo suuqa xoolaha ku taalo waa xarun wasaarad mar walba hoos imaanaysay sistemka wasaaradda ku jirtay, laakiin maamulkeedii iyo maxallahay mushaar bixinteedii ee qaabilsaneyd IMC haddana maxallahay si toos ah shaqaalihii maadaama ay ahaayeen shaqaale wasaaradda caafimaadka ay si toos wasaaradda ula soo xiriireen IMC markuu gaab galayna shaqaalihii meesha xarunta lama xiraayo ee ayagaa go'aansaday inay maxallahay sii shaqeeyaan mahadnaq aynan wadna darteed aynu kugu imaanay. Anagoo maxallahay wasaaradda wakiilka ah iyo maamulka guud ahaan dowladda koonfur galbeed uu hogaaminayo madaxweyne Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen waa ku mahadsan tihiin sida wanaagsan ee isuu xilqaanteen u garateen in xarunta ay sii furnaato ay sii shaqeyso waa idin kaga mahadcelineyna. Inta aad sabraysaanna annagana maxallahay waa idin garab taagannahay oo midinka aamuseeno meelo kale idin galgalayna insha allah, oo haddii oo wax laydinkaga helo meelo kalena meesheeda maxallahay idinku soo gaari doontaa. Haddii oo maxallahay ay noqoto in IMC soo laabatana IMC naftirkeeda maxallahay xoojinaynaa si ay ku soo laaban lahayd insha allah.